feeling make it spontaneous. Master Keys.
Una akili wewe, umechagua kunipenda na sina chochote. Una akili wewe, umechagua we kuwa nami, sikulipi chochote. Acha nikupe mawa yako, kiwa hai, amini uwepo wako ndo nafanya nifurahi. Na hata ukiwa na mawazo unaniwaza mimi, staki waze kwingine. Na hata nikiwa na vikwazo unakuwa nami, utaki niwaze kwingine. Na hivi niko na bigi bigi
bam, bam.
Unasema unaipenda
tam, tam.
Mapenzi kutesa zamba zamba zamu yetu vei. Ata ukingusa
uwe uwe uwa
mwana cheka
uwe uwe uwa
ukinishika
uwe uwe uwa
ukinita moyo na cheka
uwe uwe uwa
mwana cheka
uwe uwe uwa
ukinishika
uwe uwe uwa
moyo na cheka.
Kinywa changu wamekifunga, sikwezi silili mapenzi. Na siku mkiniona nalia, mjue nalilia walotangulia. Kichwa changu kilishayumba, bana kiliwabeba wengi. Niliowaweka moyoni, wakatoka kanipanda kichwani. Kwa sasa na amani, moyo nacheka nimempata msikivu. Na mimi nikisema ninaeleweka, nipo neema
neema
na neemeka. Nikimgusa na tetema kama jenereta. Nimerudi ujanani, mana nilizeeka kwa kukosea chaguo. Mapenzi yalininyosha,
staki tena kuzuba, tailinda hii angura. Mana sonipenda ni wengi, wanawaza muiva mupenzi.
Uwe uwe uwa
mwana cheka
uwe uwe uwa
ukinishika
uwe uwe uwa
ukinita moyo na cheka
uwe uwe uwa
mwana cheka
uwe uwe uwa
ukinishika
uwe uwe uwa.
Nimeru
my feeling make it.
Take five now.
Take five now. Take five now. Take five now. Take five now.